aso che chamiele ati mi akede ka me pe ato no ika chamela me me pomo be mi afeto atro pe gbo akode mi achi eye wa kayira mi ke de komi ate ngwa to asinya ko uchi achisha ela bena den jojo kan si bona metala mi ano afisha ko sira bli bo kata ke o za si ba yila mi e wo e jia nyon don ale gbegbe engo aso afie mi akhe ngomlo ula e ni ate ngwa to li mi a pe anyi no no e yi fia de ese mi a to khana be do do ra nya ti de ka.
Our gracious heavenly Father, we come in the altar. Amen. We bless you, O Jehovah.
Nieva le afeto Yesu fe ku ko ti su te glo la me. Esi mi nya be be de kala ele va vage.
And we are trying to. Eye mi le
atoka jembe mi a jira ma o fe ti o do be. Wa khore de ti akansia. Be na wenge ma o fe ti pasela. Me ku o. Ke bomu ele agbete gbete. Kele agbele wo hami ame abe Pentecostal fe da se dila ene eyi janyi mawo esi me borome yiwo atu afetola fe nkume ava dijo mi ntobe mi epo kume le eyi mawo me le afisia lepe alapa via shiki ya umegbe eye fufo do kibobo to e la mi ete mi afeta oto le bubudede menna ame nkuta mawo le agbeno ya ume eyi mawo siwo elewode asi esiwo ngu ne blo lebe wonye kami ape agbeno yi ope dola u usofu alegbegbe mi eda apena wode paulo kokukan sito efeso lata alegbegbe mi eda apena wode iranius ta o apeto iranius udola ganla eye de martin kokuhanta eye fiesia de colomba kokuita afeto alegbegbe mi eda apena wode nene meuta le roma sbosubo du vitiple tronsbosubo sino gegembe kami ame titina la wono titre kaleto ena peti kosefe gbeda sila le yagirawu sopunu ple adegege wo eye wono jitigan ple nukunu wom dono ope doyo yokle amakuku ope titre titi wo dometo gede wo afeto wo gewode atingu wuwo keto wo na jatawo wodu nugan wojo anyigba mfo amajoche ope fubliba eye fufu o fe fukale li do me egbe titre de ame fondi wa kasimanu eye eglo be de kai timena tro ma u dola la tro fe plu kode anyi eye wo wo po ko se takuku la de sia de fufu le eme afeto pe de mi anu be ni apo be mi anu kla lo aso e la bena e yi la tu afe ese me mi e ko la ma si e to ju eve to anyi ba me menge to ame wo fe agoso so do me o si fe do le abe ale dia de ene da ke e ku nu abe ko tribala ene mi e ko ese be ka ko la go go fisha ku ku ese me ka me sia wo le ka wo be wa wo ka me wo fe ku ku la a wo la la fe le gba e ye anye nu si aji ngong to na ha tu ma be to si ma wo de ka kli o afoto to luchi apa ya kele ga to mama la e to ngbebe ya koyo fe khamela atui pere mi anu afoto afi tikwi ade na jala no ano ada kafula me afi to na chade se dom la lotu to gogo fofo mi e ko ese be afi to wo fe mu to na wo akaka anyi ma sia gudu kutula khamela a jukuku je jomi muto afoto e ye mi nya be to wo wo atote atato te sia e ye mi ate ngwa de ku apo akpo ama ko tobi la ti tre e pese ti ku ji ke ti ta anyi gba pe na e pese ama la fo e kokko ju ke mi enya be fe a kokko sia o ma kanu ho nyi gba sia ji e mayi o e la be na e le abe re be ka ti o ko de ko so ji ene e ye wo ti po le ko so la ji la a ti e wa do abraham fe a fe me le agbele a ji e ko do la e do ko e fe ngbe to o ma u e ye ga me la to ko mi fe ngbe to la le ya me e la be na mi a me si o so le a be la mi a do ko na a lo a ke mo na a me si o do a lo la o ma u fe pe la amesi oku le Kristo me la atitregba eye wa komi pataka kliwo adakpe afetola le akli ame le yame eye miano anyi plida o kode mi anu fiensia afeto na mi tuwa pale bie fwe popo wome eye na debe fese li gali ple de kema tole me katanda le mi ame eye na be nia lolo de popo la meken kem na be ma ufe dolala na klo mi fiensia afeto nye menye anu si maglona amesi ya wo o azon medible ma ngouti nya wokle nou woken ngono tadi kude nisi e wofa yi langu kake wadaka kwe ate ngwa de to met kome e yata metuk bedabe na na wofa mechuro le Yesu Kristo mkome amen azon minna mi ake nyare de piape akbanle la azon e ye fiensi ala miele hamiape akbeno yi rame enelia fe akbeno yi me ya tira Hame fe agbono yi gan la, si wonya abe vivitwi gbono yi ene. Hame fe agbono yi siyache gome le fe alafa ate kule ate. Eye wogu enu le fe akore kalafa atoko blafe. Me, esi akata kumate nwa wobe matye. Agbale nga la gede wotia, tia patriko kwebe nye lechivi la alo yeshade. Lechivi adria wenye dola, adria wuna hamia fe agbono yi adria wu na eto sigbona fien la. Nye nya dikeke mano mebe luta, ple wesele wenye. Nyenya amesi anye la utiki akambi ya to o. Enye, akbeno ayima meemye le fifia sike kome chofe akwere kalafa shike kule ade le pentekoste kome cheche. Kake, ma utola ade le chike chike siye a chikbe de nudua nyokata nu. Eye wajira kame ladro na afe iyi. Azo afeto ade si le bogome. Ye a chitre kule jesi okule nukunu wa azo. Melekbe domda be, ma wuna akpede mi angu mi anya esya. Esi me mele esya tiamla ane mi elenkude engu nye la. Patrick okwe nye ame mchika ade, ne mi atso blema nungonglo ade wola. Patrick okwe menye katoliko to o. Echi trede katoliko hame angu. Eye le nu jajirado yi la. Wo kuno mele nudua nyia ungu eye wopo bedo jibe petriko kwa kwe chitrede katoliko kami angu bena patriko kwe le kuade mela nye dodua hape ame eye angu tofe suku no esi gakela esi mewole dadare asia kuade fe puchi eye akakle no kanyo nuswe efe amesi ome gakpo bede ake o dewo hi woko wo yida jira le roma abekulubi wene eye angu toha woko e da jira abekulubi ene eye dosi wawona enye hawo nyinyi ehe abu obebe wako eko hawoji kule bubwa u eye abu awuba ekbo le kokono kule nufububo siwo wotote agbena wulanu eye emaba zo omonu si woto si mleba le tojifu warefe gome esime abu awucho akode ejiva sere esime wodo atia futichina emekbela etro yi yengu tote lonloa Irland eye wogakpo da dakle fukuwa siwo gale agbe ke patriko kwenye nye maten kwenye nyure yovi amesi nye ganto kekeke siye mye kpole ama uko flime chokeke yesu kristo chila eye nye maten kwenye epe kama ukata yofu kule popo kwenye eye ukwa nukule adeyeye u jesi kule nukunu no ukatame bede nukunu ongu eye nukunu kumevi desade no eji yim ele pentekoste kosemede asiele hame afe akono yima si deson kle katoliko ha la titina trans bosbo kle nikolai tau de wone wu eye wo zuduru waka eye si wabebe nikolai tau numa sinye yobe nika wu si gome enye be aduji aduji alo ako jidudu te hame vi oji eye kade koko kokwe dale kupo pe ame eye nunola de kakwe le kokwe ame de kaku nipia eye eme gbela ame si ame nwa agbe abe alesi turu ene mesisi na enamazi alesi wo nyavu emena nunolako emekbe wo nye kwa eto zame bena wudu wo anyi bena konstantino do bishop gantola eye uto etade enina wu hotutu wo abe alesi ye nina azagbe wo kule nusianu siwo miengolodi eye emekbe wo du wepe azagkala le asima siye nye jome blabla for the kenya esi nye nkeke nkwito wu lefi ame eye ale wo rekomama si ade eme si cho eye amabe enye refe nkekela nyekwea lele refe jibetan chila wotu yesu kristo fe jiji tinye apofie me yire jome blabla vo atonlia ji jome blabla vo atonlia nkeke atoma ume romato wotu wa ufe azankan la kamete zan ble bubwa u eye yema ye wotu na tron supola ufe azankan siya eye wotu ngutu siya abema u nito ene dade afima ke do awune kle nusianu ke ufe mawe ke mle wodo metututu eye le afima ye millennium megbeto wo joto le afima tututu ela bena wawo susu obe ghamea le millennium me le mayi metututu nye kwe ela bena wenye kesino to naneke menya wo otu kwa le ghamea wodeka millennium le eji yem ema ganye katoliko fe nupa siya vasere gbegbe mikwea azo millennium le eji yem ke mienyabe alakpai millennium la Kristo fe baba efelia gloa millennium de eme nene matututui anyigba lengengem lengli domna kadede nkeke vivima ne mi afeto aga troba anyigba ji ake azon ame kokrikansi asiele afie enye kolumba enye maupe ame nkuta ade azon menglo epe nkutinyade apiti adepo medie bala hamepe akbeno yene liyasya sinye chiasiria gomenge a dengudi awo aloblodo alo esile liti mikuya enye yade siye mesisodenu o so pe alafa adekle adebado akbedeka alafa aton le tibi la enye kolumba sitôt Irlande, les Scotland, avait signé Martin Coquille, Nuroyovi, que un noir avait fait blague, et les Patrick Coquille fait pour me faire. Et il y a les Dodge et comme un bébé, le Patrick Coqui, Megbe, et
fait.
Mais l'on de Roma Fen Fafia dit pour se faire à me garder ou bien, et de Roma Fen Fafia, mais de Roma Poco, et il y a une porte à faire avec un petit peu de bébé, un coquille, le haut. N'est-ce pas que vous avez un matin coquille, ma mère, ou me d'un fidèle ou y est, Iran, et la banane ou quoi, tout le monde, mais à petit pentecôte, je suis au clair, nous connons non. Gake ou quoi, c'est. Mais toi, Roma Fen Fafia, do Fen Fafia, un coquille, bedeau. Et ça, bien la fin de la si vous êtes le tata, pour ma ou la bo, si y'a un matin coquille, nous vignons nous, et y'a un mot, Roma fin de la et y'a des quais pour Et y'a un Marco, t'as vu à des pages, si vous êtes le professeur de Sadedo, amen, mais à même à pour me dire, Melona, pour Edisse, et à Magan, et c'est ma ou fait que des domaines, si vous êtes un manier, je suis beau, de scanner, Nicolas, et que ma, les Emma Megola, ma gâte moi, tote ou. Et je
m'en.
Et non, moi, j'ai estimé, c'est ma ou fait, pour nous, nous connaissons des cas, et de ou les signes, mais des affiches à Kenne, Niato, et c'est à des cacos. Nous connaissons ou fait, de Kangabe, tu as des yi, et y a des doigts de mer, affiches à fait ton dodo, et y a du lament de ya, ou y a da, ou tu peux y affirmer, ma fille, y a wa, ou pour Hajila ou pleb, ou wao, et y a, ou do, à boa ou fait, y a papa, y a wa, to, Hajila ou fait, ou pour wao. Ami, effectbe. Hey, what they are, Simon Yakoplomek, effectbe, ni Bupepo, Lao, Tok, hey, Akwa, Bubada, Ekede, MS, Blomaunia, Lake, huh, and Nam, Habibula, Trojime. So, everybody, FTA, Timusima, Mapunule, Payina, hey, Red, Vadame, eh, what work, you walk, 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 Why yo am a cocoed of you, my vie.
He come back and laid himself across
the trova, eye, would drain educating to be see like Kumlaji, eye, would bo agbe. Efe, I'm a lion from play, cocoe. Malo, upon any case, Mene, Emma O, Elabana, Elebe, Rame, I'm a told the Saturday, Nayo from play, cocoe. Eye, a chat rede, Roma fe, Tatodo la mou, ten lia fuvie, Mephosabe, a yang, I can do a friendly TV. Muka wona edwa de yeye nwa amele apeto yesu fe nkoji fe wona nu de kama wo tututu si utoje egome ne ma wunye sepo mano sitola eye wunye ne ne ma udwe fe kamela anye le kome de jamela elebe wa no ne ma eye eno ne ma ne ganya me fe we ha keke bayi wo mimi do le afisha ke ken kule etrokbo le lutangoli azon mi ejibe mi aje egome fitia eye mi akwe dabe de mi atengu aje kipisha udome to adewo popo azon Le Niaje Gomele Kupi and Yilia.
Unto the angel of the
Mulan Dode, Hamesile Tiatira Fe, Tola, Bena.
Did you notice?
Demye degesi amesiaminawa amesio umlena umle bedasi si awodore dolala alo usofosi le kelila tom le hamepe agbeno imame nikuya azon etopsien nikpo Le ramé fait à Benoît Kemersia, signé par Gamopé, Fenou.
That the angel of the church in the overcoming of the church.
Ramé fait dolala, si a du tila de Melissia Mela, a hope ade, eye, le spécial gila. Azonye tokpema, eye, nye te dosolye, e gomenye, akape, eye, nye nuka, dolala, anno, abe petro, ene, pepepe. A messi wo yo bekpe ni e pobena wo nkodo afu de wo akechi azon ye matengu aglo nyato enufu o la bena muke kle alakatoa le abusamsi nye nye nenema ato sesela meje le ame ome le bugo wo nenema musi yina de gbogbo yo yo me eye gbogbo wo yo yo to abusambo nye nya ema ke ema taye wo lebe nya ponyim Sibewo, the society where your yes to bear, Bilzebu, Bobo, S.E. Nikuya, Utengu, Jasi open to Sotae, Nikuya, Yakang and Maupenya, Eye, every daughter and a globe, Maupen, Yaladana, Wu Yi, Nueve, Sian Weve, Gohan, Enge, Tamasu, Pledge, Majiofe, Vondrola, Nikuya, Eata, Enge, Yala, Eye, Nyakbabella, Eye, Nyakbabella, Fan Yame, Eye, Ale, Ewa, Dorakamake, Lemia Chi, Nikuya, the Kamake, and Labana Enginya, the Kama, Nikuya, no the Kama, Wunyele Mia Dome, Aye and the Mai, Aye Yaro Yela, Messuole, Potato, good do love for Nucle, Adeyo, Aye Amabu, dear Egome, Puka Wunye, Nyala, she got throws, Mutila Akalenia Dome, K. Alenia Gagesi, Azon Bena Dolasia Aho. Hamia pe agno ife dolasia aho pela pe ye ade wonye se sia be menye ye nto pe jojo nyenye ye o ke bom ma nto pe jojo nyenye e ye le se sia ji la wo nglo nko ade di nko ade si amia de ke menya o ne be amesi pela ku enye ga ke ame bu bore ke ma tengu anye o ne be e ya de kako e ya ta Nemye se ngutu siya wo le nya blem, blaba wonye, e wonye Yohanes, wonye Paulo, wonye Maria, wonye siya ema alo ekeme, niga hoeji se o, e la bena nenge ya ila maglonya reke kude e ngutik bede o, mikuya, e le tepe, e lebe wachiradu na edo kwi, e ya inge, ame ya reke menye o, negbe e yang toku, ke, e nye, e la bena jidula de blibo de siya de kona, niko ye ye, le mo maji, demye de jesibe, uyona Abraham, sampe, Abraham, Yake si me ma wudi be ya sen la etro epen kozu Abraham. Se arr a nye sara. Yake si me ma wudi be ya sen la etro epen kozu. Se arr a ve sara. Shanyonu. De bien yabe Jacob. Jacob nye ya mefula. Esa o gome enge ji. Fu ple ji. Ta bien. Eye epe. Mouti la kata bien. Enye Esau, azon ke Jacob nye ame flula, eye ame flula, enye ame blela. De Esau me klobe, de ome yo efe nkobe Jacob ame flula wa. Gake tume wawa, fakle apato la zambli bo la kata, ke dujila, ke oyire. Ma utro efe nkoto Jacob zu Israel, siyaji ade kakle ma u. Woyo Paulo be son, vasere sime, odogo kwa kwa le kekeli fe nanome me. Si clin de Egypte. Otro efen koto Saul. Si Paulo. Simon. Esime otogo Yesu la. Edoli efen koto Petro. Ema. Eye esime Yesu brujila efen koto. Eye aden koma asya amesi ano anyikle yama. Si adbujia be eya ene. Ako nko yeye eye madenye. Niko yeye atye. Nikuya. Eye chidula de sede. Mejibe maglobe. Lene ne me wo abe ema ene dome kulalama ukule bubwa u azon ele me pa be menye Israel zi okata pe nko utro u ele te pe ya ke kulala gama u eki me wo duchila ufo uko ye ye miyeko ale si wo sode nwa eso pepe pe ke azon miyeko hanbe na wone mana agla la azon mana agla enye nkume dobolo pe podan nkume dobolo la nye nuno la u dedeto Ele te fe, nkume do bolo, nye nuno la de deto. Eye wo, enye nutoke ade, se wo jirado di na nuno la. Ye nye, flalau, eye nene me ma nye jidula. Opo ebilbo la duna mana. Yake, eye afo na mana gagla toke ade. Alo, de defia, toke ade. Oh, ameche yesu nye kule, nusi kata kude engu. Nusi kata kude engu mikuya. Efo na de defia ne etuji. Na tolala le emede akite sien la bena e ya a messi ke duchi engle do de rame afe tolala nikuya azon mye le pom azon tien tia nia je gome ben e ye engle do de rame si le tia tira la fe tola bena ma ou fe vi a messi fe nfu o le abe jo fe ade ene e ye fe apo o le abe kache batia ene la azon esi me mye po e yama le kmanto ame Efe sope akono yame alole, bato esi menya deze fiafe gome je jame la. Nye kpo e yama, le efe amengi nye fe ngusi kwa kwe adre kukulia ume. Efe da, nye kpo bena yohane sepo e yama le, afeto la fe nkeke la ji. Esi me uba akson la, enye nunola, esi me uba anyifanchi afisya la, enye nyatulandila, maupe nyatulandila. Azon eto ye nito fe vu, heye dato de fukula fe nkume, nusi wo e yama wenye nunola. Ne e katroba la anye tia. Nyaglondila nunola klefia. Enye maupe nyaglondila. Enye von ade. Enye maupe nunola. Enye alevil. Esime watrobala anye jatala. Fiala. Na yuda feto. Be watufia. Gake lefe nunola. Fe towa wola titina. Esime wotole kokefula. Ale miyeko eyama wotitrede afima. Eye yohane suplobe. Yenno kokomele. Amotola fe nkeke laji. Menye nkeke adrelia. o menye ko siragbe o ema ukata nye vudada nye ko etia etia nye jile ngonlome be enye afetola fe nkeke etia la nye afetola fe nkeke afetola fe vavala anye epe nkeke eye nye kwele afetola fe nkeke laji eye esime ukwa afetola la epe da noyi abesino ene eye nye nyabe ema doli vondrola ade nububu menye nunola le ema ye o ela bena nunola labla epe alije le dume dume kipia be ele sumo kipoto uom Gake eyabla akota lejibe afi. Sifiabe enye vondrola ade.
Amen.
Eye enye koye yama wole zonzom le skakaditi adria utitina. Ke azomi bubwe yide nkeke upe yamega hukula kbo. Sipe tada le yi le teziku yi vondrope. Esime Daniel kbo eyama. Eba amesi nye nkeke upe yamega dedila kbo. Amesipe tada fu abesno ene. Azon yi. Karegwepe English vondrola u. Lepeke uva yime. Sala. Newe yina vondro ziku chila. Wodona. Kachonu yi. Gan ade. Kachonu yi. Abesno ene. Elabena wenye vondrola u. Eye. Yohanes po. Eyama le. Afetola fe nkeke ji. Esime wenye vondrola. Amen.
Now. We find out that he had eyes.
Azon miye kobena. Kukuma ule abesu fe ade ene. Nkuma uwe ma yesile abe jupe adewo ene la Bedeka Nkuma uyo ple amepe adati u Bote mkitre sepa jide amere chikulata Kenya bele mnisi aton siwa afa mela ekale akbe noge ake Yake de amekwe tope tomo sotro taye Yake le esi amekwe la angusi ade zulade eme Ale kubebe ate ngu akpo ame ade fe akbeme Akbulo ame siwo nye la ne ple nusia nukude engu En la bena ekwana azon leke kle ade me abe jo ene Nkuswa atengwa konu to anyigwa katanji Aha konu kusianu sile eji yimla Atika nyano le vondodron kekelaji Nyepe nubwa uwa nopekule le enkume Ke mile nkude nusino esilangu To efe nume Yidade nwewe ade Sie miye kwabe enge nyala Miye kwabe na efe afa wenge akomplis Wololu le zume Ple bubwa u Eshi kwame enge efe kwame dudula Efanya mawu musakata tofe Dome jitiku uwe chiafela Efanye Eso nukondu edo kichi Eji beji Eye ujema ungu Ele tefe Eye efe kwame dudu enge miya fe kwame dudula Le kristo nye agakweji mechitre du Enema etipere uneglo Nye kwambu buo kata Nye keson Letepe. Azon mye kwa le api siya beye siya yisi wa yidakpe sama efe akbeno yi adela Ekwa nune kwa kle efe ma unye nye fe nko udu metode ka Azon mye kwa le api mabena Dede fia wakata fe kubanto enye ma unye nye Yesu Christ ufe ma unye nye sifuta Menye amesi no anyi amesi li Eye wole bavage Nye nye kubanto le mleto ma unye sakatanto mikuya Dede fia kubanto la, yuhane sifrobe ya kwa amesi le nufumune. Kati ya kubala, kufunune le. Fia desa dene ele nufuke na amiadela. Dena amesi wenye la fiana. Amen. Fia de, nyenye alekule ale sile nufumuna wu. Menyampu, menye William Branham, menye John Dewey. Amekake wunye. Globe nyenye kubanto kule mreto. Amesi no akwe ye ufu. Eye wole akwe yide mafu mafu me. Oh, miyato u, ma u nyenye, le apie la miyakbo, eya ma le efe, ame nyenye fe ngu chiko kwe atre kukua ume. Le gami afe, akono yidesia de mela, etede u ngu, le efe ma u nyenye, bububwa u dometore kame, efe ngu chiko kwe nonome ya u, pe bubu de ka. Azon fiensi ya la, ede edo kufia kwa kle jupe ade, ele la ujiki akpo mduda, alo, le tiatiri akpo mduda, akono yisia nye si me, ame la de katoliku, subo subo, Pletron subo subo Alo Nikolaito Pletron subo subo upofu Deka eke chifame kanto la Ame wadudu la Eye mawu klobe Nikolaito Peto wawu mawu Sieke no efe kutaw domele Afima lele pergamu hame suela Mela trozu Nupia fia Eye wuklobe enge Biliam Fe nupia fia
And Balaam was the one who taught
Eye bilia menge amesifia Israel be wa yi afima ada wa ahasi. Alo wo ahasi kule mwa. Eti enge hame choyo yuro la. Alo hame nye nye la. Dudu wa hak gantua. Eye enye kwa buna ma uglombe. Nikolai tope nfafia si enge si ho. So efe nso mokatana hame deka. Se dide evu. Se se wo dudu wa ha. Eglobe e lefi. Eye enge hame lefi. Eko wa yijile poplombe. Me lefi, me lefi, me lefi. Ke eva kwa anye noble bo le afisya Bo ale si hamela pwede enu Le afisya titutu basere Nuswe ade koji eye ema enye khame sima emye le fifia azon le nke kesia me la de de fia sia va alo le khame sia me enye nke kesio me roma tu ofe te fe la de kweta adeji eye woto de pufu fle bewe gake e blona khame sia bena ye kpoto nye jubi bisi le ye yi ya kata mekpom eye ye fe kome dupe la menye de pufu alo chiro o ke bonu enye akobli wo dupo le kojo me Gome dopela like melo ema mienya apisi mieti credo ekobe menya wo 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 ple wo lo no ple wo kote le wo subo subo ba ple wo dodo eye bena wo do wo wo mleto mleto wo wo banto ekobe e wo sibe wo la hamela da ken kemene ndia de ko suso eye wo tera le to come ta te pe gawo mu ke su abe There was your day to wo wo ngu de fo mevie ene ma wo meji be mi asio de to wo wo ngu o emenye nye habobo ejesi nye to na kevia de ayina afa no tunes eye mi ato de bio pe awa de wo ayina ale kle ale ke ema wo kata so gbe ya ke mi ga kude ema ngu o mi ga we o no bi ngutu ema nye to wo wo nyiwo du ma bi nyi do fi de sede awo ema de ke ni si ya be wa nye tete to enye gbo ga chi fe nu me toto gbo ko fe fe nyo ngiro e so gbe e si o fe ngu se di di po totala wo kude do wo wo ngu de lo lo kle ho se te fe ke no gbo jo po chom de chi de ji e si ya yi e si me wo no e ji yim e so gbe menya wo do wo wo menya wo ho se menya wo ji do do kle bu bu awo We're going to take the 20. Yake azomi atopu pibla velia. Midoto esia. Notwithstanding I have Yake la me komu ya lengu si obena ne demona nyo nu jisbel. Si yo edo kwebena nya klodila. Eye wo pia nu nye tolawo se blewo bena wa wo ahasi. Eye wa dunu si owo safo na tronwo. Azon yon nou la, nou kamye kwa be, yon nou don liye cho zame. Ramela, azon miye kwa le, afisi abena wo yo wo be, Nikolai tou, biye liyam fe, nou fa fia. Eye, azon, eva zu, Isbel. Azon Isbel, ne miye deje si la, si anye, mouti nye kande, azon, ne miye dibe miye ngule dadi la, eje e gome le, fia wo kwanto me, fude, fia wo kwanto tawi aden lopu. Jezebel, was not a daughter of Abraham. Isbel menye Abraham finyon o. Nenoma kenye hachute sile afisya ha. Tron subo rumala. Nikolai to nye Kristo to upe hachute ya yurata fe ade si wo mawodo ki woda cho Kristo to gaba wubo. Eje si be kote mele wo si o. Eye wajibe wa to hamea awo. Koma habobo ade. Abe esile wo si egbe ene abe. Koma habobo ene. Eye bobo. Fedeke. Mele eme kura u. Nukunu ope enke ke onu vaje. Nusia ukata nge agono ibu buto. Novi wa wole mia me. Maso ngui de siade otelo. Alo de siade nene ma atengu awo ema. Ke ele tepe tutosu da ke ema ma atengu ato. Yijiji yeye le Yesu Kristo me. Kepe o. Lufon pe de dekpokpo. Esia nge nge tepe. Eso be. Isbel sia. Azon enge Abraham fe vinyonu. Esia nge nge tepe. Transubo la fe vinyonu. Sia vinyon nou wu nye, le eye mame, esi me fia fome la, efe fia fome la, ko unko, le nou tepe wawo na bal fe, vodi nye nye me. Kofwa nye tronron, ase te arete e, fe nou non la, nye menye ale si mye yone ou, le ko, me de chon ti nye me. Akap zan, aye monu make a be, Konstantino ene, tu kokpong se gikan sia, kede Israel ngu, e ata deko. Nou kamye kpo kure Konstantino ngu e to fien, metro jime o, enye dunya hela, nou ka wona kopa jembe ya wo, ek plo kito to wo, e si me wo klo ne bena, ye wo to peda, e ye azon apima ni don kuchi, e to mye le nou komule, Nikolai to wo ngu azon, ke, e glo na wo be, ne wo to peda, e ye ye po jidudu le afa siya me la, e ke ma ya azu kristo to, e kudre ade, e ta ati tuga ye ade de, e pe ak po kon wo ngu, le zamame. Afima e Columbus fe, soto la wo joto, afima tututu, azon afima e wo ko sire no pe le, Gake me wananeke, abe Kristo to eneko ou. Eto ati tuka ade dade Nikolai to ufe, ramea ou tumeto deka, si wo yon abe Saint Sophia kame. Abe ale si mekule Sophia enela numa deka kwa inenu si wo wopo si dinanebe ele hamiaji. Nunu ale si numa temwa ta asiele, nisi nyatan lewo, fe akawoji akbola nu. Eye, agbale nyala geɖewo hã gblɔ nenema ke. Míe nyala neke tso eƒe dzimetɔtrɔ ŋu azɔ o. Gake nu si me wòyi dado la, nu si wòdi be yeawɔ la, elé ŋku ɖe Roma ƒe akpa gãtɔa ŋu azɔ. Azɔ mi kpɔ nu sia ɖa, mi lé ŋku ɖe ayemɔnu sia ŋu nyuie, eye mi lé ŋku ɖe ale si Biblia do kple edzi la ŋu. Mawu le ƒe alafalafawo me to ŋgɔ hafi wòava dzɔ. Ke Konstantino zã ayemɔnu ma ke, si Mawu gblɔ le afi sia be Ahab zã la. Azɔ Konstantino kpɔ bena yeƒe dukɔ la ƒe akpa gãtɔ nye kristotɔ Nikolaitɔ siawo. Wo dometɔ aɖewo be kɔmamatɔwo eme nye pentekostiawo wonye kɔmamatɔwo kple memlela kɔkɔewo kple nukake afi mae miaƒe dzesi kple nukunu vavãwo le gake hame dzɔdzɔmetɔ la nɔ tetem ɖe kɔmahatsɔ ŋkɔ ŋu ɣe ma yi nuka wòwɔ Konstantino de nunya ƒe afɔ eyi ɖe afi ma ɖakplɔ exɔlɔ trɔ̃subɔlawo eye wòkplɔ exɔlɔ kristotɔwo hã eye wòƒoƒu hameawo ɖekae ke do trɔ̃subɔsubɔ anyi ɖe kristosubɔsubɔ me kristosubɔsubɔ kple trɔ̃subɔsubɔ ɖe wo nɔewo le gaga mohamia ŋɔli azɔ nuka wògblɔ le afi sia na fiafia nu ɖeka ma ke ahab wɔ ahab be wòali ke eƒe fiaɖuƒe la eɖe isbel trɔ̃subɔla nyɔnu sia be wòatsɔ ali ke eƒe fiaɖuƒe la be wòakpɔ ŋusẽ geɖe le israel eye numake hameawo le didim be yewoawɔ miekpɔ bena wole didim be yewoawɔ biblia aɖe si woadetoe le ƒe sigbɔna me bladevɔve me enye biblia aɖe si adze yudatɔwo nu adze katolikotɔwo nu eye wòadze protestantetɔwo nu o nɔvi ŋutsu nyadzɔdzɔgbalẽ la le asinye nyemegbe de ati ve tiɛtia o nye semesle zati va yi ye koe ma nyekoea o nenem nuwo be woatekɔa sugbɔ ɖe edzi wotɔna mawo ƒe nukɔkɔewo ake kakawo ɖe mɔsiamɔnu be woatsi ɖe edzi asɔgbɔ zã eye enye nu si hame la wo exɔ amewo de me le esi wona asita exɔ megbedelawo kple nububu ɖe sia ɖe ame siwo megbugbɔ dzi o gake le kristo ƒe ŋutilã vavatɔa me esi menye ɖoɖowɔ ha o ke boŋ kristo ƒe ŋutilã makpɔmakpɔ la mɔnu ɖeka koe li be woage ɖe eme ke emae nye to gbɔgbɔkɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ me le teƒe eye dzesi mawo ke si dze apɔstolowo yome la dze hame la yome nenema tututue azɔ mele be míawɔ kpɔmewoe agblɔ be enyo míayi aɖaɖo ƒoƒeawo me míayi aɖaɖo ɖeka nyenye me míayi aɖaɖo esia me alo baptiste alo metodiste me o mina míagede kristo me mina míaƒo tso nu siawo me elabena ɖoɖo xaxa mawo dometɔ ɖe sia ɖe la esɔ gbe gake woƒe nufiafiawo kple woƒe nuwo le wo si eye elebena yi aɖakpɔ ɖa be dukɔ la gã aɖe mɔ na wo be nava dukɔ ma me awɔ takpekpe ma hã ne mefia nu si tsɔ kple nu si wo wɔna la tututu o la woanya wo dogoe mate ŋu anɔ anyi kple biblia o mawu mate ŋu awɔe o ele fui eye kristotɔ ɖe sia ɖe si wogbugbɔ gadzi la ale fui ame siwo le afi ma dometɔ geɖewo la godo ɖe wodze be yewoawɔe wodze be yewoasubɔ eye wodze be yewoado nɔvika gake mate ŋu awɔe o woanya wo adogoe enyo na woanya wo dogoe wo yi dzi na xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ale keke hã ele teƒe tututu gake mi koe awo wodi be nuɖu anyi mama na su yewo si wodi be yewoakplɔ mi ɖo afi aɖe si miakpɔ gagede baptiste la adafianya ɖe le esie le blanevɔne me million ɖeka le blanevɔne me nuka wo kpɔ egasɔ kple ale si nyanyokplɔla gã bili graham gblɔ esime wova louisville ene mayi ɖe dua me egblɔ be paul kɔkɔe ayi ɖe dua ɖe me akpɔ dzimetrɔla ɖeka ne etrɔva ƒe si gbɔna la akpɔ blatɔ tso ame ɖeka ma me tɔgbitɔgbitɔgbitɔgbitɔgbi yɔfiwo tso dzimetɔtrɔ ɖeka ma me egblɔ be nyama yi ɖe dua ɖe me ayɔ ame akpe blatɔ ve makatrɔ yi ƒe sigbɔnam eye nyamakpɔ blatɔ titi o eye nuka wogblɔ ewɔ emeƒuƒu nyui aɖe gake kokoko la nyamexɔ se be mianɔvi ŋutsu vevi la tɔdzɔ o egblɔ be mi mawu nyagblɔla kufiatɔwo ebe mana woƒe ŋkɔwo kple adresi miebɔbɔnɔ anyi fɔ afɔwo ɖe kplɔ dzi seŋlɔ leta aɖe na wo le esime wòle be miayi aƒo nu na wo mekpɔ ŋudzedze le nu ɖe ƒomevie ɖe mata metina be ame nanye nu si wònye menye ayemenuwɔla o tɔte nadzɔ eye nanye nu si menye eye melɔna esia gake medzi be magblɔ be bili ame ke nɔ afi ma be wòxɔ paul ƒe dzimetrɔlawo nu si wònye la bili ne ɖena dzidzɔ mɔɖeɖe na wo be woatrɔ yi afi ma na siwo la eye woanyɔ le wo ɖokui me agblɔ be mekpɔ yesu abe nye ɖela tɔxe ene eye meɖe asi le wo ŋu woanɔ afi ma va se ɖe esime woaku eye woanyunyɔ eye woagbugbɔe gadzi tso gbɔgbɔ kɔkɔe me la me bona e bobo na wo o e amega enye mawufo le chidina akono yima e bojo ya de yipo e globe na afeto ni de kaku suso maw globe adon la vieille la vieille la vieille elia megla ame ala fa adre de afishi afi le gama ni kuya menya afishi wole o wole afima le parisito zadukito baptiste yawo metodiste yawo kle presbyterian o dome gake ma maklo wo to gwiso afima wola lako ni kuya wole atinyele afima wole 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 wonye tonyewo eye Ome jeklona balim panafishia o yake elia titia enye maufe gbe lenkeke mame baba enye maufe gbe fe kodengun le kristo fe baba gba to mame eye eganye gbe la fe kodengun le kristo fe baba evelia fe game ake le ngongla unu
We find out that this little Jezebel
Azom ye kwabana Israel Suecia Estime wado a Chimala Etui baba mbe ya de maufe vo samle tio katanda ne ya tuyen tope vo samle tio
And she had Israelites
Eye wunabe Israel vio na deta akuna legba Numa titutue Konstantino wo esime wodo katoliku hamia Ege tros bosubo ba Kristo hamia me Kenabe Kristo towo na deta akuna legba u E ganye vivitipe e yela tututu ake Israel pe vivitipe e yela Viviti e yena na zamela tadeda akuna legba u Eye elia enge lechivila lefe nkekeme Eye wunabe Israel kata subo ba Eye numake katoliko hamia wole tiatira Azon medibe miadege si numbu guade Si tonku le afisha Mede nye ngutinga la le afisha Yesu globe enge Eyo edo kube nyaglondila Nyonu Israel ma Si yo edo kube Yo edo kube nyaglondila Azon Nikuya katoliko hamia mede ya mona eto ube Wakhle bibla o Ela bena wuklo na bena nuno la kuya tengwa na nyama gomedede ma umetola.
Well, that's true interpretation.
Enyo emanye gomedede baba sile nyaglondi la ki nyaglondi la la ma upe nyape gomedede ma umetole esi ele tepe tututu. Aleke ame atengwa yo ame adebe nyaglondi la eye me tu waklobe upe dede fiala me sokwe umaha yeko gomese se begbe le esi si begi nyenye mavo ene nikuya 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 enye Enge, nyaglondila gome enge, gome de la nyuito, amesi afetofe nya vanana, dede fiala vanane, nyaglondila gome enge maupe nyalafe gome de la. Yesu blobe ne amyadele miyadome enge, bokome me alo nyaglondila la, nye afetola mafunune, eye ne nusi woglola vamela, eke mami dutui, melikpli, ne me vamela. Eke ma amigado tui o. Evo, enye ma ufe nya. Eye, apetola fe nya vana na nya klondi la u. Azon u globena, amesia nye nya klondi la. Azon, midon kuji. Etroto Nikolai to o me. Azon, kezu, eyama. Nyele koma, enye Izbel. Azon etofyen la, enye... Billion fen fafia nikuya Nikolai tau fen fafia le billion fen fafia Azon billion menye ame sekula Israel te kulu wawo me Eye nuka Nikolai tau wo Wawo dudu waha Eke mani mye tau wo ame efea ufufula Ke miyakbo eyama Hamea Karigito e Nyare defia sa wiyadre Bolo gansi bobo no tigede uchi Nyonu bolo Nuka wonye, alo aleke wo wonye kolo, ele akati wom, bogome matre wowo, esi wo denya la gome barana amewu. Miteda le watomi wowo mabo, ema nye watomi wowo bavan, ele tepe. Azon mikwea, eyo edo kibe nye klonjila, miya wenye amia, miya wenye adandekala, miya wenye laudike apwe adandekala, ake, amewu pe adandekala, eye miye tso nye chame, ple esi akle ale, eye ta mitotomi. Gake, fada swe ma sile jakbe afisha si bia nyam kude Elizabeth Friza nu alo Friza nyon vimangu e globe kardinal dibe ya nya ne e alo bishop ne e yunon Friza nyon visya e globe e trozo katolike to me globe e me se gome ebe je e nengyure ya me globe e amega ebe aleke nengyure du me globe le kri sotofe nyongyron London, play a people who said it. Alebe, Matemo has run Ubenega for Fosiati, Bonacuela, Aval, Esime, Nane Ajola, Meglobe, Memetibe Magna, Officier, Mai, Eglobe, oh, Eglobe, Le Biblame, Meglobe, De Le Boglombe, Eglobe, Yesu, Wadrode, Catholico Hamiami, Meglobe, Kemade, Petronier, Papa Gantua, Ebe, Kakariji, Meglobe, Mesusube, Ramelam, Metanapu, oh, Emetronaha, oh, Oplo, Mr. Okatan, Le Latin Beme. Alebe wagatro o eglobe nyetefe meglobe enyo kakariji tuela mitron wotso keke mai meglobe ne bibla si anye katoliko fe atane like ma menye katoliko to chiganji toa nikuya eletefe meglobe menye katoliko to chiganji toa azo eye meglobe elegodobe eglobe enyo azo epoa bibla la katoliko hamia fe ntinya kunye eglobe mawule epe hamia me meglobe mawule epe nyame eletefe nyenya na nyenya tepe ye amebu de sede pe nyana nye alaka ye afisi akurenya de tepe ya bale ya mula ye ayenye ya bale de kaho nyina maka kula yake tiji yesu ka efe ya tide de nutedo ye nubanto se wo wo enye be ede efe ma unyenye fia ye ewe bilboto yi ye wo klobe ya mesia mesia de nane le me alo ato nane akpede engula wade amema eto go medale akebale lame wayira amesile eklema alo amesile espen ye wafukie ade amesia to nude kape akpe alo adele eme yema ekema mi po afisi ya kukula lea ekema mi gato nane kekwede engu o nyikuli di kuale si wole nemi ya dezon ayingo gogolala de apie mi nemi ya bobo miado kivo apia eya maku nyikuya Let your pay as I at a mengen sees oh mau yes da akena for de blobena meda akena ufufo bena elanu saobe rabbi wo nagatoy o play bishop wo play cardinal wo jipola gao eye de siafia viji si woti be you asronula mikuya emma iti miele enye mau pede de pia si atengwa bako abe alesu blale afima enebe Ameka me uglo na be menye. Eglo be wenye Kristo. Ma ugwa gbela fevi. Eglo be Simon. Metula numa kwa le Biblia siku o. Nikuya. Meareke me glo esi adna ufura o. Ema nye de de fiava to jifu. Eye. Le teba jesi aji matunye halado. Eye tiampefe abo madu eji akbo. De de fia matutu tue. Rabel kwa le gomete jame. Enye de de fia. Eye e wenye tama. Ega nye de de fia kukuku. Eye anye de de fia da. Elle était fait. Azon mie kole afisi abena enye nyonu azon. Eye nyonu doli hame. Esi elle était fait. Kristo gonade nukata. Mbeto nyonu. Betu vidaje ade. Ke nyonu koko si ale afisi ala. To afisi ako be yenye maupe hame la. Kake nusi wenye la. E uoleke kle tekino nuo. Kle chunuo. Kwa kle nusisyan. Eye epe akasi wawofe. Nyonu la pe klu le esime. Ale be. Wona anyibanji fisha wukata mu epe aha. Ele tepe ya. Azwa mye kole afisi abe woye be isbel. Eye Isbel, mwansi Isbel wola, esye wanyakpo mwusele Israel vyo domekula, e wuwo ke wanusianu si watangwe la, eye wuwo tu, eye angitope vasamle kiwo, esye aletefea, numa tututwe katoliko kame ya wo, numa pepe pei. Gake azo minami ya kakle jivye, esye awo mimi ya sendo, Yado yi la, ne estendo la, nakatengo adunu vie. Yo edo kwebe nye klonji la, azone klobe, nye neka kwenye nye lape, gomede la, eye, wo fianu, nye dola wo keble wo be, wawo ahasi wo, eye, wadunu si wo wo stafona tron wo. Nobye mtuma sidiya sebe, dala, ure, kusete dudule, edempo menguti, nikwa nu si wenye, alo, esime wo klobe, du, le afisha, nwe si wenye la, enye, bobo menu, mikuya. Enye mena iye be watrole efe chimeka kemen lombe ya trole efe ahasi wawo ume o. Boda matwe afu abaji abakafu mevye. Kike menu oto. Numa titutwe wenye ekbe. Eye amesi owa ahasi bakle la ne o metrɔ le woƒe dɔwɔwɔ me o la matɔwo aƒu xaxa gã la me eme nye ato xaxa gã la me eye matɔ dɔvɔ awu viawo eƒe nuka vi aɖewo le nyɔnu tsitsi sia si azɔ nyaɖeɖe fia tabi adre ame nenye le miatome mi katã mienɔ afi sia etsɔ fia mesusu nenema esɔgbe nyaɖeɖe fia tabi adre gbolo kokoe sia katoliko hamea woyɔe be gbolo gã eye wonye gbolo wo dada mate ŋu anye ŋutsuviwo o hamewo wonye azɔ afi ka luterian hame la tso va afi ka esiawo katã tso afi ka ɖoɖowɔ ha ɖe sia ɖe dzɔ tso afi ka enye eƒe gɔmedzedze lawodzikia nikolaitɔwo va nɔ eme mlɔeba numatututue wòganye mate ŋu awɔ naneke le eŋu wò nɔvi ŋutsu o elia do ɣli tsitre ɖe numaŋu le eƒe ŋkeke me yohanes do ɣli tsitre ɖe eŋu le eƒe ŋkeke me e amegã miegasusu be miagblɔ le miaɖokuiwo me be abraham nye mia fofo o elabena mele egblɔm na mi be mawu ate ŋu anyɔ viwo tso kpe siawo me na abraham nyikpea womate ŋu awɔ naneke le eŋu o azɔ viwo le esi ɖe israel ŋutɔŋutɔ hã viwo le esia e amegã miɖoto mawu eviawo nuka katoliko hame la eviawoe nye protestant kɔma hatsɔ ŋkɔwo bikoea nenema tututue labena nu ɖeka wɔm wole wo xɔ nyɔnyrɔ ɖe eme tututu to woƒe nyɔnyrɔ tovo nyɔnyrɔ si mele ŋɔŋlɔwo nuwo la me asi nana be woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe fofo vi kple gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe yesu kristo teƒe eye deko wowɔna nu sia nu si tsitre ɖe biblia ŋu hegale etsi eye wozɔ ge ɖe eme te via nyɔnu ƒe ŋkɔe nye atalia atalia ena be wo eya isbel na be atalia de yoram yuda fia ƒe vie eye kabala wotu bal ƒe vɔsamlekpuiwo ɖe yerusalem azɔ mehiã be miadi ema le blema ŋutinyawo me o ele biblia me nyikpea via nyɔnu atalia de yosafat ƒe viŋutsu ame si nye yoram eye via nyɔnuwo wɔ nu si tututu wòwɔ o miatɔwo ɖe miate ŋu akpɔ esia wa mikpɔ ale si ɖoɖo ha mawo wɔ da nɔviwo wogatrɔ yi to luta kple toawo dzi nenema pɛpɛpɛ eye woƒoƒu wo ɖokuiwo wɔ ɖoɖo ahe tɔwu be woaɖe mɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe la ke numake tututu pentekostetɔwo hã wɔ deko womate ŋu aɖe mɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe wɔazɔ yi ŋgɔ atsɔ eƒe mɔ azɔ yi ŋgɔ o eye ne kekelie ɖe sia ɖe ava la deko woatsro eme kple nya la aɖe zɔ yi ŋgɔ womate ŋu aɖe asi le gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋu woakplɔ wo o ele na wo be woawɔ ɖoɖo waha aɖe eye woama wo ɖokuiwo da tso nu bubu ɖe sia ɖe sia gava la gbɔ wogbugbɔ yi te gaɖe numa ake nenema tututue ne mieva ɖo agbenɔ yi ma me deko miale ŋku ɖe nu si le mia lalam le mɔ la dzi afi sia ŋu mikpea wogbugbɔ yi daɖe srɔ̃ enumake yesu gblɔ le afi sia be eyama isbel tsia si yɔa eɖokui be nyagblɔɖila eye matsɔe aƒu gbe ɖe sisamenuwo ƒe aba dzi eye mawu viawo hã azɔ ku kaƒomevie kpakple ku nuka enye ku kaƒomevie watsɔ awu viawo nyikpea woku azɔ gbɔgbɔmeku ɖeɖefia aɖeke mele wo si o woƒe ɖoɖowaha la ko wonya wonya woƒe katekisme wonya woƒe hamea ƒe nufiafia gake ne eɖo dzi be woanya mawu la wo dometɔ aɖewo menya naneke tso emaŋuwo ale si begãdzitɔ na nya le egypte zã ŋu o ele teƒe neɖo edzi vavã be woanya gbɔgbɔ kɔkɔe la wotsia ya ayɔ esia be wodi be yewoayɔ mawu ƒe gbɔgbɔ be afakaka alo gbɔgbɔ vɔ be woado gbɔgbɔwokpɔ kple nuwo nenema anya gbɔgbɔ vɔwo adogoe nuka ŋutie mele míaƒe ɖoɖowahame o hatoto ma o nyikpea deko womenya o eye emegbe woata ŋkɔ aɖe ɖe eŋu be yesu ɖeka alo nane ƒomevi si nye memli la kɔkɔe alo alo nane ƒomevi nenema deko womenya o eye gaƒoƒo la tu aƒe esime woaklo nu le numa dzi nenema pɛpɛpɛ mawu awɔe kakaɖedzitɔe abe ale si metsitre ɖe nyagblɔti sia dzi ene elabena ele viawo hege adogoe kakaɖedzitɔe abe ale si metsitre ɖe afi sia ene dziƒo mawu la nye nenema ne miexɔe se be menye aƒetɔ la ƒe nyagblɔdzi la aƒetɔ ƒe subɔla la miɖo tom etu aƒe e amegã woawɔ viawo kpakple gbɔgbɔmeku mikpɔ wo ɖa ale si woƒe aƒe yrɔ mikpɔ ale si mikpɔ miaƒe mehiã be miaƒo nu tso baptistiawo kple presbiterianwo ŋu o minya be woawo ku anɔƒe geɖewo nuka esime luta xɔ eƒe nyɔnyɔ la afia toto nenye ɖewo nenye ɖe wo yie dzi la anye ne ne pentekoste ƒe zɔɖeɖe sia fifia la anye luterian hame la kekeli la ava kpakple kɔkɔewɔwɔ ana be wesle adze eyome eya lutea mete ŋu kplɔe ɖo o gbeɖe amegã wo wo do do hefu eye afi na nyala bogola katanchu nyigule na mina mabya nyade miko le manyangula la de sere sele afi sia wo nyeme nyabe wo de ato alo ade wo no anyide afi sia mejibe mi aba ahe na mo kutu de ka alo alo ble manuti nya pepe nuka kle de ka vafiam bena gama ma uto meto ade si je anyi du boyi du wo hamela da fo ake kle nyonyo nyigule na ese wo zu du wo ha bola de uga po nyonyo le du wo ha magbia Bede amega bogola jole wo me bu pentecoste au hande me est me pentecoste ya yira wuchala ke mi kata mi funu kle ade ye wo mi amoku kwa wo si opo pentecoste ya yira kama wo kle nuo si jala le ya de me gbe kula mi wo mi si mi wo mi yobe adante hagala kaba bonye nu si sobe gake menye dodo wa ha o afi mi anyala mi agate nwa atwe o ele na mi be mi akukode megbe ya dazu kata na febi eye awo mi aduki o dodo wa hai e megbe keke libu buka fakude yesu kristo pe nkongu eke ma wakata wa atwe mwe ye wa globe wa yira mawu ne mako yesu pe nkongu la na yizu kame ke esi ya sumi ya si ke esi ya mesumi ya uyasi o nuka wawo deko woku enumake ele afi ma le wope mo uchi o wo dodo kakuri ni kwa le si atepe be wa de asike kele la na kele ka mia me a kho efe te fe le ru kisi ka ke ni zu dodo wa han o ka wonye israel fe di ade e ye wo kata wo ku bedu anzo mi na ma bia nya de mi de ma wo fe po pia wo alo de ka nyinyi to wo alo alo wo anu ma mle wo de mo to ade popo le nyo nyo o ku ga de me a kura kon o nyo nyo mle to se ase fa yila ese e popo kokwe di eva to si si a chel la kede wo le mi adumo eno anyide afisi afisi la le kwe akwede kala fashe ke blato kwa tome ese e doyo yota kwe kwe gansia vay me e blom pe akwa nuto kwe kwe kata me e ye me vato dodo ahade ke me kura o mawu de asile eko do nuto mawo kata ngu ke kontros bola de kule de chitrebe wa jenyo nyo magome ke mi kwa nusi ese anada nikuya dodo ahama o kasiya wo nya wo dodo kula o kuna e blom pe matoku awu evya o o miato menya be mie ta flache nyenu na gabe domena mi o gabe me ne menya ese aye me be ko kola manye aye me mola tipo ade eye ma wa tse kon kunyeme me jibe manno abe paulo ene be nyeme be ma ufe nu kwa menya lakata ko glo na mi o ele te pe esobe esobe azo otu ko samle ki ode jerusalem azo me jibe ma po ke esi me Israel de akabla ehe aklama pepe u bana Israel be kwa beta abune nene make esi e Nikolai taupe nfotia desrokle son subo subo la ede yutita da teto petro do etepe de venus da so maria dadi eye abe ale si di blakblo enela eplo Israel katan de nuvome nene make katoliku hala hana be nyon vya ukatan desrokle do do waha eye nubli buwa katan ye nuvo si be ale si Israel nye na janyon uwo ene. E sokbe. E ye le esi awo me si e odo ta todo do la anyi. E ye o klo papa boniface. Boniface ton liya do ziji. E ye ma uwo a aden no wo si e le se ziji. Ome ga hiyan kwa poko kwe fe nyongon. Le zame ya me azon o. E le tepe o pe kre do wo kle gota do do wo kwe no wo si. E ye wo yingo kli. Eye esi e dodo wa halal lon konu do anyi ma wuke la o de koko kwe fe bubu fada le zame ya me baptiste e presbiterian metodiste kle bubu wawu wo wo nenema vafan eye ve la nyeko ale si wo yuroke kuwa be ale si yesu blokude wentila ngu ene azon nusia nu se nye kwe koko kwe fe jesi wo kle nukunu wo la wo tso wo fu gwede megbe de nkeke si wo ba yime
and they have gotten rich like she did so
eye wo zuke sino towo abe ale si eya wo ene ale wo na kiki amekata wo nuvo labena egide dukote siya deme eya kple evya nyon wo ele tepe azon mi kwa ale si eya ma yue le samia pe agono ibu bume da azon mi le mkude ale si wo yue langu mi kwa ale si wo le koko pomu le afisya le nwu wube ya klo eto si wo susola dogwe le ametatia wuta ame venya de woko bena ne menye nene mwo la ngouti la deke ma akpode de o ne alo nya deke o abe ale si wong le diye le nyare de fiata wye tokupi ademe ene nye jibe mi akpo ema mi chile kakwa bena eblo be ye bena nyonu si anabe ame wukata anko jesi ade lan siya wei e wabe ame si ame kwa jesi ade ame dake wu ame gan wu ame desika desi wonye lala pe jesu ade esi anye roma katoliko hamia lo ema alo wo wole ba ade nyade defia ka bieto kwi wi ene wo wole ba ade na lala nye nye mesusu ba mikata nye khona esia ne mi khona e wola lo kangu tie mi atro ide a fima ka ba khni nyade defia ta wi to kwi wi ene eye wo bla anyi gbaji no lawo le jesu si wo tone be wo wola lala emenye amawo pepupu pe nkumelanti tele gboglom na anyi gbaji no lawo be wa wole gbade la si enwo de abi possible play eye wole agbela pe no no mene to papa dudu jila trans bon roma la su papa pe roma nikwe ka wole gbade ne nka wanye nu si tututu wo mo le fifia lai eye tututu e tele gemde ka mo pepupu me abo kata le dudu wa kati amenoke wo kata wa wo katutu deka jikia la wole bibla de wo mo ye papa Johannes pe wo kata be wa trobo kataburi pe ak bishop pe wo kata wole yiyem aki na nyala nu bibla wo kata atrobo va tada ko ele la bena wo kata wonye golo to je egome mi kwe a wole problem be mi kata mi a popu de kebe mi a plenu de kata wo a fa kle communism ke o menya be ma we for communism de chitre o matengwa do pe je kle bibla sia e ye ko ha a de ne ne ma wo pe su su me be wa pia kro de amako ke wo pe bu si wo ko de anyi banji lata ma wo do communism tututu abe ale si wo wona pia ne kajineza bebe wa retona Israel e for communism de chitre e ye nke ke sia do meto de kala akaka roma a de dale anyi ban kume ne ne ma pepe pe ye ma wo blo ne ne ma ele tepe me chitre de communism ngu ele fu ma wo kakadege toy ewe ya ke mi gapo kayi bo ko metu hola gbo kakaka o ke bo mi len kude adabe ko metu hola ngu mi khle fox wo pe ko se ta kuku la wo pe agbanle eye mi apo esia ele tepe azon mi na mi apo afisi mi ke ale mi apo afisi azon bena eye wo esia wo kata sino tokle amita he be wa ko jesila gake ame ha tutu ade li esi ngu ma tengu aka o mi nya na nema nya de fia ta wi to kuku yenyi mi doto esia mi na magni eye me chitre de puta ke je ye me pola de le doto mto atia kuma eye jo e wo kleta adreli ne eye fia kuku o e wo le e fe zo awuji eye busun ko le e fe tangu e mala wo we nge to gbe adria wo mi e po e ma wo kata e to fien mi ngai eye la sine kola le abe la kle ene eye fe a fo le abe abe titi blisi fe a fo wo ene eye fe nu le abe jata fe nu ene eye fo dribala abusam ji la yo mo le si chitre de nyonu la nku mebe ya kuvu vya mtu vila eti gomenge Roma nikata mye mye nenema eye uto epe ngutete kule epe zipi kule epe ngusengala ne eye mekwa epe taudu metode kale abe kubi ode engwe ne transbosubo mikuya eye uwo epe kubi la ne uku papa duduko epe tepe uwo kekakle Kristo subosubo kwa kule nikulai tou eye kikia mekata hape muwa ya lelala yume katoliko hala uonu je duko disiade me lejifuwa te ele tepe abe ale si Daniel gulene kude kayibo si chaka kule tungu kule bubwa u eye mejibe mana minu suwele kude mangu kude gaibo kule tungu de miende gichia alo meto asia iji na mikuwa le chakotwe gamba mle si o wale afisi ya me afisi ye kruche futo epe ya fokwa kefu kulonjile eje pe duko aton wenye eye tero pe duko aton kruche fugye tatona eje pe duko u hansu over na etoro kwetu ko wa wenye kulalaga ebe awo afobide ebe tuche fle russia be megome enye tu es over le ame le english be melago me enye gaibo miedo nuwu ken eye wode ta akuna bodribala e la bena e toy fen usan na la la eye eye enye mi afa kwa tia kwa ya si afa le atadwa me mi seme eye wode ta akuna la la le gboglombena ame ke le abela la ene eye ameke atengwa wo fa klima ha le gboglo bubu mela mi po ati esen wo ba ho ko nko gade le america afi ya ke le roma la menye naneke o russia la menye naneke o khrushchev nye amegale russia ya ke le tukofu kwa u mela menye naneke o ya ke america ko li eti nye amegale afi shafi eye enye papa ma ele tepe mina nia wodoro de mia doki ngo de kai eye mia pa fufu eye woto nu se gblo nya ga wo kle nsu nya wola ne eye woto nu se ne be wan do ji le ti plan ne po ve eye wo ke nu ke de a si nsu nya ko klo me de ma wu nti e si me wo no ambe wo pese de wo pya ma be mpa pya ene ambe ma bu nu wo ambe si wo do wo do pire ji gblo ju ambe si wo lo an ha je je Mouse sort of pen on normal, we see a care work bear pen sun. Hey, bear what double sweep and call, say, what's off of the club of a day? I put all your Christmas cafe, Nikuya. Play a pair at Bado, that play a mess you know, Tifu. Hey, when I'm saying bear what I play, I'm a cocoa, and my name, you make it in Silamudumda, hey, what watchy, hey, when I'm saying that Tosia to play to Cossia to Cocle, but Boglosia, but Bobloca play trons Bola Catanji.
Earth shall worship him.
Eh ye anyibanji no la ukata wa subwe. Esi ofe nko wo mengulo de alevi si wo wu. La fe agbegbale ame. So kiki ame fe gomedodo anyi me ola. O. Kiki ame fe gomedodo anyi. Ni ape nko wo ne ole agbale la me gbede la. E ma ye wo de wo me. Yesu blobe ame ade ke ma tinwa fa gbonye o. Ne fufu nye. Me hive gba o. Eye ameti o kata fukula tona mla wa vago nye. Nye ala wo si a nye gbe. Esi a nye nududula mikuya. Ke ameti tola. Eke ma ate mwa klobe enyo nye ha amedu kami ame. Menyo denu wo. Ema menye ala wo pen dudu o. Esi a nye ala wo pen dudu o mye bobono anyide jikunto wo me le kristo me. O, edibi nto aloa. Esobe. Azon minam ya we nukaba e la bena enye ende eto gameyangu azon esobe. Ke me globe minam ya po azon me kekutu e blavevo eton lia. Eye mato dovo a wuvya wo. Eye hama wo kata wa nye bena nye nye ame si jura aye kuwo kle je wo mekpona. Eye mato tepena miyadome ame si amele pe dovo wo wunu. Ke mele gboglomna mi ame mamleu le chachiria amesi okata mele nfafia si amede asi o nfafia ka togbe wonye dodo waha bishop wo ak bishop wo kle papa wo nipia si o mele nfafia si amede asi o azon le bibla menye kpo esofie mbena israel afi wato mwabu yelao umenye duko ade o uno anyibafe nkume kenye duko ade sivu enle tepe ya kwa dengwade uonye tatalawu le agbadawo tekele bubwa u nenemake pentekose ha tutuwa le pentekose va vala uono tatamtu tepe yitepe nikuya esobe eye si ome le mpapia chamede ati u kebo nguo wadudu na wadu kiuo ke wadudu wa hagande pli si ome le mpapia siya ame si ome nyasa kanape guglope u abe ale si woyone ene ula azon mi don kujebe mye kwa afisi sa kanafe zikwi notan etofye mye kwa esi adu keke do epe komechepe atika epe zikwi la no le komechijame Babylon eye Babylon esi me ta todudu la Babylon pe fia nuno la la esi me kalde ato si wo no eji dumula no eyo metimula eva do pergamo fedo epe fia zikwi de afima nikuya eto epe zikwi la to sina nyibanchi ye de pergamo eya komie klen le blema mutinya wo me etofien eye azon le afima la eto katoliko fami adudu anyi esi eganye dada Babylon kokoko esobe satana fezi kwi satana fezi kwi abe ale si oyo nene nyemele agbabu buade ke dakede miaji o agbabu buade ke man no miaji o negbe esile miaji kokola kleme fe masile afima mikuya si wo mimido le bibiti yi yame azon ema anokule abe fe alafa bi aton son ene esi uno emetu negbe nu sile mi ati la mi le mede ati se sien va se re ati mapa le gbogbo bubu mela pentecoste ya yirawo kwatolo mi afa ji ome mi le esi amede ati va se re esi mapa ana jije mi kena agbeno yike me asi gbona le eyi yi bubu me eye amesike dujela eye wole nyenya wo mede ati ida seden wugula manangu se de transbola uchi eye wakplo wokle gatikplo eye wakba wogudugudu abe zemela feze wo ene abe ale sinye ha mekpong sento fufu nyegbo ene nyekuya ramema nusie abajo ne viviti gbeno yipe ramema achitrede kondodrome de transbola u fe hachie no asima changwa de wapanyawu epe akobli fowo afanyawu de afima ken magblenami agba wogutukutu abezeme la fezewo ene nene ma biblaglo eye matonke letidi ane nyinyanu si emanye aluwa kristo enye nke letidi la sobe amesike toline la nesenu si gbogbola glona hameawu o miato de jimejo miwa deko gamia yivie kugede wogale asinye de ohimato eto fienkude fe akte evetiangu le afima
he's the lily of the valley the bright and morning star he's the fairest of 10,000 to my soul the lily
Ni elonea. Oh, de come.
I love
him. Azon, mina mia subo, yama azon, mia la kikiko, ma upe, beda sila. Mais on nous voit, mais l'on est à son nous sommes plein de là. Ou non, à sa lia ou mais ça y a des et la bonne amie à tenir à quoi à mi après à que nous y blibou là. Ça de cas ou mais bon d'idée de comédie et bien sûr et signé que me fait ta y a que ou de me ou nous quoi ou
there are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad I can say
Jimmy Jamiwa, me don't give me Bonato, Chattanooga, San Ademe, Aye, Yamahula, Che, and Yiba, Le Sinisele, Memphis, Afima. Oh, from there, I make you Japan, Yakuadem, Le Afima, Aye, William, Blombana, Yamahula, Le Hugele, Lengti, Gadrin, Aye, Matoka, the way you Nade Postaka Vime, Ese Mekbonade, Afimela, Mulonudo, Eguna Fonia, Dewo. Eye eti meyina la gogo kofi blobe ye asoni laji deko meye eje va dode ameyi bo fe kome men no titre de afima ke sube ni ato ni po afida gama sube ya mevula na ho ke gogo kofi la yiji no gogo mna mbe ye asoni laji itutu abe ale si owo ni to ade le afe me ene mingai ye asoni laji ko ale meye yiji no sosom eva mebe mekwa afima kwa afe shwe maudu meto de kasi o sitina afisi ameyi bo da ke unona le afima nyonu ade si di dadia jemina le afima so de jiope a ublata jore nungu nenema eye meno yeye muno hachimbe
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, hallelujah. And what do you want, Lord? One of them.
Ke afeto nuka jimnele.
You believe me led by the Spirit?
Demye kwa gbogbo kokwe kwa mo poklo jisia. En kakari jitu. Emma no fe bien ne va yififia. En no nupom to kolata. Me gogu yi. Oh, ano abe afeto mo de kato egbo ene eye me kwa afeto mo kiki ame yibo siya fonku de jinye tututu. Ninyay. Enyo de kome yiji to te zajiji. Eye asoli laji. Me va do ego tututu adati u nogo no me mlimule fe aloko da milachi e trokpom e globe un di pasto e si me trola me globe ale ke ne fon dadia e ye u globe me tro e no nu kom e fe mo ko aloko nu nyaga me globe ale ke ne wo nyabe me nye pasto le jere afimala nyanya ma u nyagro la e nye pasto e globe me globe ale ke ne wo nyabe me nye pasto e globe me nyabe le vavage eye me globe ale ke ne wonya de enyama e globe o amega eye o globe me nyabe le vavage e globe ese sunem nyonu la pe ntinya kwa me globe e amega eye o globe enyo e globe nyonu mapo me vie me nye e globe ke afetola nam si ade eye me glonebe mahi e globe nyonu da ke me nye de manyanu te wadona yevuo be manno agbede en e globe eye wo glona mbena ye ya namuji ade eye me glona bena mahi e globe me gyalisi nu matengwi kake ebe pastor egede ha gogle do dome elle do ade singu mienya nanekele eglobe do ate enwe ye wole kukumle abaji apima eglobe nkete fe ese wole jime fifia eglobe dokita ngutu ade va globena edo efe je gogle bubwa o to agere efe buka makuku egble nu gedele enu eyata nu siwo wa nela mate ngwa kpede enu fifia o eglobe ele kukum eye oglobe de ko nyama te ngwa chitre akpoe wa ku abe nu wola o eglobe me dogbe da ga dogbe da ebe me dogbe da sambi bolla eglobe ele dime mele nane ke nyam o eglobe nke ke vesi me nyana ne ke o eglobe me dogbe da me globe afeto we nam de fifia eye oglobe abe ale sie wona sunem ngomwa ene eglobe afika woli ya lale afika eglobe enyo afika afika nous y akpede ngunye lale eye o globe me yikloji he don alo e globe apeto funu nam le nye drone me eye o globe dogona chitrede akwanu eye ngutu ade le muaji bona se e dokuku swe ade kle kutu yibo e globe afunu nao eye o globe me chitrede afishia to fonglike eye zamu fo megbene eye o globe mekpo wo e bona kle kuku hema eglobe dake elebe na le afete suede de asi meglobe me blinde a metro jefe ni kuya eye meglobe yole dolema ebe ele kukum meglobe nkonye nye branam mebe ejesima eglobe o amega pastor branam nye nye mesenko ukpo meglobe me doa kwedade dono uta nyamama no fevijene o medibe yevine ku nouvon wala o megede me agwade le wosi apima wotota sheda mfeka fiku ibe wazi atu le wo himia do meje veto ade o anya musi wenye dakebe wale agwada di tutu eye megede apiamme enye konu ebe kuku evi suyade ele abenu suyade enu simye yona betupe fotogwe ade si le apima wade le apisi ake eye enye anyimlo po odome eye wokatande du eye jitupe le megbe apima esi e megede emela enye tefe suenye po ade si wosi akalo yina wote flede aka ebe ya wome lan lan eye uto agbogbologbe te ale o me susu be uto pepa si wosi angona trede kogbalangu medon kujibe mekpo ti memliwo le abe zamu ene le etame eye si megede emela jesi adele fotwa ngu apima globe ma una yira miyafe afe le afisha tututu le kona jila abati adele afisha eye deka le afisha ha deka je gande emlo apima wo medu avode anyida u ngutu vie deka kwi gan ngapo adele afima me susube anno efe keteme anno pon alafa deka kle bladre alo blanyi et koko kede afo adengu eye ele abaji volade efe asie me no ejibe eye wo globe dada fe jejevi eye me susube dada fe jejevi a evo kakela ele ele hado me dolele ade sifili eye wo wono kuku eye wo dudo ife ngonu keku asienu aleke globe na dada fe jejevi cho nye ji lolo lo dome me susube maka ale sibebe le nubo me ula ekoto nye ife jejevi emegbe me susube nikuya maka ale sibebe wotramo ula ekoto nye dada fe jejevi eye me susube ma uglobe dada tengo anglobe vya sile nunu kake nyela nyema anglomi be ako uwe labena unglomi yape nkode nye asifume nikuya eleke watengo apa mi meden kukwa nyo nukoktu ita kema sile zosomula afima na tengo anyano vingutu be nane keme le sila fea me o yake nane le sila fea me si ulebe wano afede siade sile injana alo afibu bu de siade eya enye mau anyona muobe sana no asinya wo afega nyunya kwa de singu wo klad tu bio pe foto do le nu flo nyongu mau katando yebla ko ya de le afima afishi wo video aha o do ho ho ngolon le eme metro kwe eye wo blobe fast of abe ya tu gada de tawo lo lo eyi jira be vivitido eye me globe nya kak blom wole e globe me nya o dokita globe pe tak bole pe blem e globe su sube yele atia fu gareje le afia de le toju gware kum eye ye bu eye o globe numaye nya matemu adu ji ato o pastor be manya be vinye le kukum evo abu eye o globe me nya be e babe ya kpede ngunye e la bena afetok blo nam nenema me globe ma tu kwedade eta eye me globe do hi afeto ayodui menye me le bevyene o musi jemu o non la inye be wa titre a globe ye pode de evo di ale si wo pode de ko meka be le be wa chou ale kiti ha o eye ta de wo hi la zi ale si wo pode de ko o ne de nonom ma anon mi a siko afe ma vo ma le gama nyabe yagaba no agbekli ake mai e globe ne de ko mate ngo ase wa globe ye kpo dede me globe na mya jeklo eye wo jeklo eye mele pe afo eye pe afo fa mya 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 to khalia eye nge mate ngo he afo la chon wo ji o abaji bo pale chiku chiku ma sie wo chonele afima eye akota ko sene nyinyai eye ale eye wo no isa kemde do ki ngune na ma ye ko wo no bubu mbe yele eme ele se sie bu pa be yele aklokum eye ji no Blombe, the Chidonto, the Chidonto, Ale, Wojia Babapununeke, the Kowayjin of Blombe, Vitido, Aye Fafali, Aye, Ayjino, Akum, Teteme, Makwedun, Saint, Aye, Wojaklode, Akima, Aye Moglobe, Tadia, then Alo Akblomi, Legodoramia, Eglobe, Amaga, Nyakle, Ayakle, Mutuvila, Cleb, Bokoque, the Dequay, Lequame, Evo, non speak of Quema, Dogbera, Nyato. Esime wonom fumunela na nyabe efonune tabayi amaga enya amesi olenu fumuna eglobe afeto nyemenya nu si woke na la o eglobe gatenu sianu le abe alesi eglobe ene o myato o jijomuntobe eganye yesu make sino anyikule amakoko mawo tsama eganye yesu make egbe eye nyeme bia efesu botota sekura o edanye baptiste top etekwete to alo ekake o ema makam o deko men no kokoko kwela blomdo eye eya ha no numake wom nye jibe nya kponu si woge wala ale nye jeklo eye wode asi bedodorame ese wo bedodoranu la eto ke gbogbonu ne globe mawiyira jeje vinyela eye megbe e globe aso etibe ya dogbeda pastor eye megbe enda eye le mayi tututula afu abeka enye kle afa ene alo eso so mi tv atona gasheke eye meno agbato fo ebe so te pe ago eye eye elebe ya mapulana holega adreme kenge menya aleke madoleme o aleme da tiore pe afo uchi ke globe fo foot po vito nyeme se sia gome o ke wola ele ele na mbe mado ya mahu ano seva yi kulela ano ka fukure kakle afa esi eji ko no globe zo eye esi ako nyen nti ngume ke duwa na ficha eye o globe we be ye pom magona ne ema nye wola afeto ke ma nyeme nya nti ma wo be madanye atiore ntu village o Eglobe, oh dada, ebe eke keli jeke klemde kwa meazo, eye ano abemisi atome gela, ebo bono anyide abatila feto me, so abo uflana dada. Me dokuza vudu ye afima da do taxi eye me vudu ye amekini tepea, dato nye amosokete, eye me sisube maye afima alalako, do hi, ahiyabe malala nketeleka alo evele nkeke maume, nyinga alesi ode afule afa megbete ti be, wakbo ya mevu, eye ata mesusube, malalanke ke viadeu eye megede taxi meke vudu ya afima le ya mevu jepea esi medo afima tetikula unno poglombe ya mevu no ba ala pareka ala bla shoke bo ake si yina luis di sentiki ele chito mpisha mawu le ya mevu made anyiba dadi nam nenama oh mekwese nenama ano abepe pemegela medo keteke yinade arizona le mevinu tushari tibo ke yinade takepia de me le afima ke eyata elebe matu na bimutu mbor kle tuwa ukbo akou eye esi eme badu afimala me tode mefis afima ke keteke atote eye nede mikata nyenya alesi utona astro dude trofe aleala ke emegbe esona megbe ke trona le trofe la tega tona mobubu eye fandu shiraka kwa ati de peni bla den le keteke ame ke matungu apli peni ewo alovi atol ninyai le afibubu ke deko melalabe keteke anatote be maple fandu shadowu madwe be maple ha mambugae kako deka eye neme ya afima la madwe ubili papa ale meteko dogo kapudu ya afima netoko be ma yide hambugae jirafe ade mele kutam elebe watode afima be mliti bla eton sinu ene ke ale meteke hambugae doko kufle eye mete amere globe pastor medogo na ulu le afima eye medenku amiade dokutu jinsu ade chitwede afima le adabafu minyai eglobe menyamu ode aloa nyame kwa sebe menyawu o vinye etefe aglobe lenku dengu nyenye eye meglobe ende meglobe nyame kwa sebe menyawu o eglobe nyea menyawu ebe wenye pastor Branham eye meglobe ende ele etefe meglobe de enonye takoko domoto de kamekua eglobe o amega ebe edronku eji ntima esi eba api ame eye danye nye ngo oh meglobe menye we ude eglobe enye eglobe pastor ebe mezaya lela meseme kuse nye e menye made deko kake mezuki kuto azon wakafu afeto oh
gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you. Aren't you glad? I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them.
У меня данный функлен уу.
People may not learn to be or boast of worldly fame. They have already seen their Pentecost baptized in Jesus' name and are telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. That will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that
I'm not glad that I'm going to go. Let go.
This
old time religion is starting back here. Hallelujah.
Would Satan and from sin kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. There were souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
As on to Pentecost of Air, ye play Pentecost of Air for Setakulauji, Vado Efeso Hamela Me, ye Pergamo, Chechiria, ye de Sardes, do Efeso, allo, do Philadelphia Me, aye, ye de Laudicia Medan, K. Azon, Simie, Sitole Apicia, Abelis Biblaglo, Enebe, Luciano Gede M. Aye, Lancia Atitrele to Kopu Wome, Midon Kung, Segashu, and Le Apicia, Le Pere Calafa, Shake a Blast of Water Media, Mayina de, Come to Hamela, Johan O, Yemenyanu Sing, the Ganyetama O, Mayonebe, Gugli, Baptiste Maunia Gronlade, Comeye, Aye, Nieno, Nie Adiacatala, Makuang, Tagavo. Hey, my dear, so I'm here to see what you can have. Robert, you met with the cat da fupo. Bede, my da fupo o. My tengui o. Nikuya, my da fuhan o. Hey, as on I say, my jacosera gospel gomela. Me gedem tegame. Nye no, a womle. Masono ope afeko kwa me. Atisha, Charlie Ken pe tefia. Nye nye hasutu suyade. Hey, me call to Flora Roosevelt siya. Flo, hika me yina de. Hika me vala me. Me glo daddy. Meglobe, ke isme etoeli, nazism, le fascism, le communism. Meglobe, amenenye le afisha donkweji. Meglobe, nye dankure communism ji. Yekata abagunude, akima, meglobe, Ethiopia. Yisoloni ayide Ethiopia, kake akpogege. Eye, meglobe, mlebala, mi avaye afa, titrede Germania ngu. Kake, meglobe, wa tokpo kuklan Germania. Conflict le gan ade fe wi de kedongo afie wa ba tu magnot fe la fe wi de ki me globe e ke male afa la me bela nya ba duji mla ba eye ne afa wunu la afa me be de do meninga ba de nu gan otu eye me globe ne e ba mela wa ba wo ade eye wo ayije anono no me khom minya ale si open no me le bla to voto me azon e globe wa ba zo abe close wo ene wa di close wo la bana le mogan de chi mogan bajade chi mepo ade le moachi yina eki udo de kemele mo musi ade no eklom wo we chishila me globe e mayila azon wo no modem na nyomu ofe akodada eye ne nyonu da akola anam le babe me globe ko ka nyonu ofe tuko wo to nyonu de jesi nyonu wo nyele afima tutu le nyaglodi la mekle afisha ti eye le nyaglodi e me afisha la enye no ba yue ton eye me globe nyonu fe tuko afisha ye opo gogole eye ye le eblege eye enye fika me do me blela eye roi me fawole ka kude emangu nyonu kosu masie rondonya de siade niewo mekunu mekude enu kekedo rondonya de siade chi le du kopu kwa wo me afisha nonu ade nu amegbene ai siale ta petututu emenye nyonu agbevloto nikuya ble eto yawo azon ale me globe ava mele mayime le mayi la wa de mona nyonu obe wa da akọ eye wa da akọ na amebada wo wele akọ mamlechi ame eso be nusi anye Moses sien la pe comme chichi le mai me la va va me bena bena non ko so ade a titrele ti ko popo wo me ado awunye e ye mnglo de ko to me be de o hin katoliko ha me mi kwe a e si ava po musen le ti duwa me aduji a po ti dudu de bu wo chi le ti ko popo wo me a je ti be na wo ko e ga ke anye ji won di to e te fe ma ko me glo be te ke me ga troko a ke e ye me po ti ko popo wo wo kaka ken ken Nanake mega susode ji o eye me plan dadi le mai azon esia e mai nge alle afetok blo osi ke mi buen po aton le nyaklo di atria wo me va me kuku hamela pe asia va sueji katoliko hamela eye nu wo wo eye la ava eye me globe me po eje abe atika ko wele to bim katowo wo wo kaka eye de ko to ko ko wo pe anyi gbala kata di fuflu baja nene mai ye afise matengwa po nu ase so the first image to do eye me globe me plan dadi le alesie ya le yimie nula a te nwanye e ade yi so fesia la to pato ye bladrevo adrefe tome eye afa hia be nuo na yi kula 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 be wado akima ke de mien no anyi de tu fe du fe go gande chi onye o nu sia nu so be o ke mi a popo ti fo vitor si don ngbe a meti don ngbe la de menyong to be wanye Christopher subola wa nusio kata ngbe wotola ke ni buenko gomoko sunya si ele adele afisha tututu e yama si ele mi agbo fifi la lanya ti menya agla de siade e nyanu sia nto ngu to pe ade ma wo si le mi afa ji o meto mula nyanu sia nto mi anu e loami ke de jimele mi ajo mbe mi ele hatutu so ma metia sia si le ko semede asiwa e la bena si anye pese dede davon o ale haswe e jemi ya popula ngube wa sofia lupela anawu e ye ne moto dola jipoto ula nuti na adeke makpo dede o nikuya nye do nuwu ye la tututu pentecosti ya uzu pafe yoyure otu ofu beto ma ufe nume gato to suya deko u redo guiva afisha ame fiyande woko ya kele ema mela boda mbeto swan la bona e ye ne evala ngojo yesia wo pe de siade ngojo yesia wo pe ngojo yi de siade vado ni don kuje ben ngojo yi adreli ke miele ngojo yi mamle sia ma tututu ya ke de tubi ma wo pe de siade le ta afisha a fond amen o bu ka wonye bo ko pe make e ke ma ne jamela ke de emela si be ale si mi ko ele ko sira gbe tien yosef afie wa de edo kusha israel no biawula enna wo ko efe ngbe to kle mi sia nu chui ke gbugbo do wo de che same eye eya de kachi anye kle yuda to gbo bena nyenye yosef mi anobi ngutula ye da ese are ngomla la ma fisi tutu tu gbo le be wa do ke ade anye si anye ko nyi fagbe eye afesi afa ya fa ko nyi etoki o gbo be atika ne ko abisia wo le ebe de asime lewo asime ebe le fonye opeme ameti onwe la wakpo eyama ke afima e anno titede afima yosef la e globe miga abe ale si yosef globe nebe miga bije de miadu kiongu o ela bena ma uwebe wa de miepe agbe nuka hamela pe agbe trosbola upe agbe de efe dukota duko ade to trosbola udome o nye don wowo no vinye wo nye vado wa yira petola pe nko mina mia je habibi ko kuisi a ave petikose no vimu tu ko no vinyo no wene nikata azona globe enyo menye baptiste to ya ke ne ko petikose pe yira la enye petikose to eso be eso be azon mi do to konye wo ne amia de le mia do mele afisha ti le agbe pe mozo so amia afia de nabe ze be sue de gede pe chimla mi do to de dale afima afisha ni senya sia mi kanak be de nanake
For I say unto thee, my people that out in this world tonight, yea, I have spoken days gone by concerning these things. Even this very hour, there are great plans being made. Yea, that shall bring the hour of destruction upon this fair land. Yea, even in this world tonight, there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour. For I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness and to the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of a world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged. Thank the Lord.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Aƒetɔ Yesu mie da akpe na wo ɖe gbedasi siawo ta. Eʋuʋu mie aƒetɔ esi mie nya be mie ƒo asa ne o ke boŋ mie lé xɔseme ɖe asi. O mele gbe dom ɖa Mawu be gbɔgbɔla na ye edzi anɔ hamia me te mi ɖe mia nɔewo ŋu dzro fofo dzra mi ɖo ɖe gbɔwo ke zɔ le mia dome aƒetɔ le akaɖiti ƒe agbenɔ yi mamlɛ sia si me mie le agbele la me. Nye miaƒe kekeli klẽ ɖe miatsi le viviti ɣeyiɣi gã sia me aƒetɔ elabena mie de dzesie be akaɖitie la kple ɣletiviwo le nu ƒom tso viviti ŋu eye aƒetɔ dzidzɔ mi be mienye kekelimeviwo le zɔzɔm le mawu ƒe kekeli me womebla ɖe anyigba ŋu kple anyigba dzinuwo o gake mienye viwowo. Ale gbegbe mie da akpe na wo ɖe nu siawo ta. Mie da akpe na wo ɖe ale si etɔ gbedasi siawo ɖa abe wo nya la ƒe kpeɖodzi ene. Xɔ wo bubu le mia dome tsro esia yi ƒoƒo kpɔ mia ta tso anyigba dzi vevesese wo katã me dzro. Le mi ɖi kɔkɔe be miaƒe agbewo nadza akɔ eye woanɔ kɔkɔe le wo ŋkume na be Yesu Kristo ƒe ʋu na wɔ esia na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Aƒetɔ, ɖeɖa le mia dome ne nane li kua si mesɔgbe o la, ɖeɖa le mia me tsro. Aƒetɔ, esia nye gaƒoƒo la na ɖokuimedzodzro ƒe eyiyiwo. Takpekpe siawo ƒe taɖodzinu enye be woatsro miaƒe tsiwo me. Egblɔ be ƒe aɖe siwo do tso wo ŋkume dzra miaƒe dziwo ƒe mɔwo eye wo nyawo ewɔ ne vavã ƒoƒo eye eɖo nyaŋu na mi hegblɔ na mi emegbe be miawɔ be miadzra mia ɖokuiwo ɖo gaƒoƒo la tu aƒe. O ale gbegbe mie da akpe na wo ɖe esia ta ƒoƒo miawɔe kple nu sia nu si le mia me to wo amenuveve me. Ame o ɖe mienɔ eya ma oa azɔ ne amadzro aɖe le mia dome la nenema ye wogbɔnɛ le gɔmedzidzia me esime yesu nɔ anyigba dzi afiɛ la egblɔ be esi ame aɖe bie ku ɖe srɔ̃ɖeɖe kple srɔ̃gbegbe ƒe nyaŋu alo nane la egblɔ be mele nenema le gɔmedzidzia me o ele be woatrɔ yi gɔmedzidzia me ekema ne le gɔmedzidzia enye petekoste hame aɖe eye eya ma nye weŋti la eye mienye alɔawo la esia ye si weŋti ma ate hame aɖe la anye petekoste hame petekoste ƒe alɔ aɖe nu ɖeka si wonye le gɔmedzidzia me mi ƒea eyi ɖe sia ɖe azɔ nate ŋu ato weŋti bubu ɖe eme eye wòate eƒe kutete nate ŋu atsɔ atɔtɔ ŋutiti ato ɖe dɔŋti me ate dɔŋti esi wòanɔ agbe ɖe dɔŋtiti la ŋu tsɔ pɛmplemuse do ɖe eƒe axadzi ke ate pɛmplemuse elabena aŋutiti ko wònye eya ta ɖoɖo waxa siawo kɔmakatsɔŋkɔwo kple nenemnuwo wodo ɖe eme afi ma le yɔyɔm be kristotɔwo woate ŋu anɔ agbe ɖe kristo ƒe agbe ŋu ele teƒe tututu gake woate kɔmakatsɔŋkɔ ƒe kutetewo ele teƒe elabena ɖe wodo wo ɖe eme enenema gake ne alɔmaŋutɔ gamie alo ne weŋti magamie alɔ aɖe la enye agaŋlɔ dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ ɖe eyome ele teƒe tututu elabena numedzɔ si gbãtɔ alɔ sia alɔ si eya ŋutɔ mie la ate atɔtɔ ŋutiwo ɖe sia ɖe eye bibla ƒonu alɔ wuieve nɔ eŋu. O dzidzɔm ŋutɔ be mele agbe le alɔ ma dzi miawo ya ɖe e amegã o evivi ŋutɔ esɔgbe miɖo ŋku etsɔ fia ŋtsi azɔ miakpɔ fila sardes ƒe agbenɔyi le luterian ɖoɖowɔha la ƒe dzɔdzɔ martin luther